Nikamuza mbono mnanichachapa kucheza ngoma yangu. Akaanza, what are you talking about?
Kwa akakuuliza hivyo.
Akaanza kuona ni kama ana jam, you know. Mimi nikamwambia buda usinishautie. Mimi si wale ma artist unanyanyasa mtaani. Mimi nakuta wo. I was pissed. You know? Na akaanza, I don't know what this guy. Akaanza nikana tupa tupa mkono ame jam. So I think in the mix, whatever was happening, you know, I think maybe need him.
Eko nene, ikiwa ni episode 313, 313, na hii 313 na kam kutoka kwako tukiwa masaidi za Dallas. Si, hapa ni Dallas, si ndio?
Hapa ni DFW, so hapa ni kama Ulis, Texas.
Yeah.
Yeah, tuko place moja ni to up and down. It's like a Kenyan restaurant.
Yeah.
They sell Kenyan foods, you know, hapo. Mwana umepata manyama choma hapo hivyo.
Yeah, yeah, kuna nyama choma hapa. Alafu sasa niko na Daddy V. Na Daddy V ni nasa sama ni musician and businessman, ama?
Yeah, man.
Yeah, so music ulikuwa na bado unafanya music kama umeacha?
Sijafanya music for a minute, eh? Ngoma yangu ya mwisho nimefanya na Lovi Longomba. Inaitwa Promise Me. Tulichorea ngoma na kina Lovi na Christian, the late Christian Longomba. So right now, you know, jo, nafanya biashara zingine.
Yeah.
So unajua kwa hii life unafuata palido iko.
Mm.
So you know, right now I'm just following some other things, but I'm going to Nairobi to record new music.
Okay.
Lovi pia amenipatia offer, ameniambia if I go to Los Angeles, I'll record album yangu. For free, nothing. I'm paying nothing. He's my people, so.
Mna kwa gaho tight na Lovi, because Lovi ni mse nisha mwenjoy in quote kwa hii show, eh?
Lovi is one of the nicest people you've ever met. Mimi mejua Lovi miaka mob, jo. Lovi ni kaya brother angu, you know? Na Lovi ni mtu amebelieve, ni mtu anaamini Mungu kiukweli. Lovi si mtu atakujudge.
Yes.
Mimi mse udunda nini, ataniambia hey, Daddy V ni aje, mimi siwezi kujudge. Na hata waisema ati Buddha sitaki kuonekana na wewe juu wewe una kamsi wa kudunda, hapana. It's cool people. Unaona vile tumekaa hivi mimi na wewe. Kabla Lovi amfanye mambo ya church, alikuwa anakaa hivi na mimi na wewe nikiproduce ngoma zangu ile. Ananipreachia tunaomba mpaka sijui saa ngapi usiku. So he's a true man of God, 100%.
Okay.
100, usimdis, wewe ni mtu wangu.
So nini, so history ya ngoma ulianza ukiwa hapa, ulikuja state when kwanza?
Man, nimekuja America 2003.
Okay, so that's 21 years.
21 years, yeah.
Yeah.
So vile nilikuja, kulikuwa na, you know, nilikuwa nafanya mziki kitambo F2. Akina Hardstone, Shaggy Baby, Porcupine, Abbas, akina Nyashinsky, you know, everybody came from the streets of Florida, Red Sun.
Yeah.
So tulikuwa tunafanya ngoma kitambo hapo F2. So vile nilikam ile moto passion of music was still there, you know. But sasa hizo siku zetu hakukuwa na producer. There's no producer who can make Kenyan music. So nikapata na Kilimanjaro Entertainment. Nika produce ngoma yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Nare. Tulisukumiwa kitu na kina Bruce Odhiambo, kina Shafi, Jagua. Jagua alikuwa ananisaidia kusukuma ngoma home. Chadi yangu pia, unajua.
Oh, okay.
So vile ngoma ilitokea, I didn't think a lot about it, right?
Yeah.
So kidogo napigwa kutoka Germany na mbwe, Buda ngome nashika Germany. Kenya, it is on the beat kidogo ikatolewa. Yo ni story ndakopia badai maybe. Yo ngome ilikuwa kwa ile movie Malund. Ulicheki ile movie Malund?
Malund?
Yeah.
Zizi.
Ni movie, Kenyan movie. It was one of the first Kenyan movies. Walikam kui push up kitambo, kina Bruce. So ilikuwa soundtrack ya Malund pia.
Yeah.
Tulishinda mawads kadha. We did tours all over America, you know, New Jersey, Minneapolis, Dallas, you know, everywhere. So muziki ilikuwa na make dough, so we was doing it, you know what I'm saying?
Yeah.
Na yeah, we did the music for a while.
Oh, okay.
Yeah.
Alafu na feel nika kitambo kulikuwa na more Kenyan tours than size. Why is that the case?
Because unaona kitambo tulikuwa tunajipenda wa Kenya, right?
Mm-hmm.
Ungecheki Mkenya amevaa shati imesema Kenya ama Calif Records. Mm-hmm. Unaona?
Mm-hmm.
That time the movement was heavier, you know? Right now movement imedilutiwa na ngoma mob, unacheki?
Mm-hmm.
So uingie Jamaica, waso wamesikia reggae ya Jamaica, mara uingie wa Naija,
mm-hmm.
unacheki?
Mm-hmm.
So hizi vitu zote zitadilute mziki na believe my artist wetu hata wale watu yoko home and all that, I don't think they are being given the respect and the honor and the love that they are supposed to have, unacheki?
Mm.
You know, hata nilikuuliza, hey, ama boys wana make dough? Kwa sababu if you're making music and you're doing stuff, you need to make money, unafaa ku make ganji.
Yeah, yeah.
Mimi sifai kuwa napiga mziki, alafu naonekana napiga mguu na ganji. So the most dangerous thing in this world is being extremely popular and broke.
Yeah,
that
yeah.
is dangerous. It's going to lead you to depression.
Mm.
You know, so mziki yetu tuko na ngoma kali buda. Mm. Lakini utaona msee online anaeka ngoma moja ufala ati this is what Kenyan artists do.
Mm.
Ama unasikia wasee wanasema ati oh content. Hiyo jina zina kubwa kitambo. Ati yeah, artists yeah. wetu hawana content. So unasema wasee hawana content na Bana Boy usikii kitu anasema.
Mm.
Davido usikii kitu anasema. Eh? Popcorn anaingia pidgin English, aujui kitu anasema.
Yeah, yeah,
but, hata yeah. usikii content ya umse, uchaliko na content yake ya Kiswahili, ni mtoi ya metuwa ghetto, wapi, anda kumekido.
Mm.
You know, na inakuwa ngumu, kwa sababu already Kiswahili yake ya Islando imedharauliwa.
Yeah.
So inafamini yonge na Kiswahili ya Mombasa ndio niheshimike. You know, a lot of things inafanya mziki yetu inakuwa na problem. Ukabila pia.
Mm.
Na TZ kila mtu ata support. Nigeria yes. kila mtu ata support mtu wao.
Mm.
Basi tu wako, ucha wani msapere, so wasapere wengi wata move towards this side. You know what I'm saying? That, ama kuna ukabila na kuna ile pia Unairobi.
Yeah.
So mse wa Kisumu, unakumbuka wase mmoja, Cannibal na Sharama.
Mm.
Ase walikuwa noma.
He was our coast.
Yeah. Mm. Lakini Nairobi ni kama walifungiwa kiplani. They were never huge in Nairobi.
Mm.
So unakuna piyo aspect ya uchali ya metoka Mombasa, no, mziki ni universal. Kama unasikia Davido wa Nigeria na unasikia Popcorn wa Jamaica,
yeah.
kwa nini usisikia Cannibal na Sharama wa Mombasa?
Mm.
You know what I'm saying? Ama jamaa they made crazy bad hits, zenye mina sikiza paka saizi.
Yeah.
But kuna kitu likuwe na wakazia one way or another, I don't know why.
Mm.
Yeah.
Okay. Mm. Na nini, tiki go back to 2003, ulikam jua nini ilikuwa kusoma, green card?
Nilikam chuo.
Yeah.
Nilikam chuo.
Hmm.
Nika...
Kuja, chuo gani?
Nilina North Lake, chuo moja nitwa North Lake. Iko okay. tu up and down, having.
Hmm.
So nilikam chuo, you know, of course, kila mtu yuko na hope ya meganji ya rudi home, unajua?
Hmm.
But hapo unapata saa zingine you get caught up. Unapata watoi.
Mm.
Watoi ni wa Amerika.
Mm.
Wanaenda chuo hapa. Unaangalia, eh, nikienda Nairobi ni job gani ndadu. Unaona, eh, hapo Nairobi kutaka, ni kudiambo.
Mm.
So niyo maana tuko hapa 20 years later.
Yeah.
And of course, everybody kuna dream ya kurudi mtaani.
Mm.
Ukinipatia saa hii mamita ndarudi home.
Yeah, yeah.
Lakini for now, hapa ndiyo... Kuna jeep hapa ndio job iko watoi wako hapa mtaani ni hapa. So
watoi mtoshanaje?
Nina watoi watatu.
Mm.
Niko na moja anaitwa Amani.
Mm.
Niko na Aisha na niko na Nia.
On madem wote.
Ni madem eh. Mtoi wangu 15, 10 na 3.
Mm.
Eh.
Okay. And so rewind back to this story. So unataka kustudy nini your time? Ama ulikuwa unastudy nini?
Nilikuwa nasomea IT.
IT, okay. So ulimaliza ama uliamua tu iko nene ukaanza
iko nene
to do job.
See. So kitu na happen, nilikuwa naenda chuo na duwera. So ilikuwa hard kidogo eh. So nilimaliza associate eh.
Mm.
Nilikuwa niende mwaka moja. Ni usiki budangu alikuwa msee wa chuo sana. Hata Kenya mimi nilikuwa na rap F2.
Mm.
So si unajua ma results za KCP we kwa dini kwa chuo inje watu wanaenda wanacheki. Eh nimeenda wase ndio uchama uroga F2. Lakini wanaona eh uchali yuko namba 2 chuo mzima. Mm. Awe dadi viku mbona tutoshanishaga unasoma usiku.
Yeah.
Of course nilikuwa nasoma. Budangu alikuwa mse wa masomo sana, you know.
Oh, okay. Okay.
Na nilikuwa kole. Mm. Kenya nilikuwa nimalize miaka 2 ni JK Watt, nifanya 1 year. Mm. Ni get degree IT. But yeah. Vile nilirudi hapa tena nikarudishwa square one buda. Tena oh. Nikaanza kuanza from the word go na cheki. Mm. So masomo labda nilisema eko nene. But mimi kwa na dreams za kuendelea, you know.
Yeah. But hiyo ni kitu nini? See around your time 2003.
Mhm.
Wasi wengi sana walikuwa na come up alafu anaenda kwa join military. Kwa nini hukujoin military?
Yeah, nilikuwa naenda kuingia military actually.
Mm.
Unajua wanakaa mkole wanawaambia niaje. You know, tunataka mjoin army. Lakini buda, buda yangu alikaa hivi akapima hii hesabu.
Mm.
Kanipigia simu.
Mm.
Akaniambia boss, vita Iraq imewaka moto.
Mm.
Siku ulikuwa na vita Iraq hiyo time?
Yeah.
Dude ambao unaingia military buda baada ya miezi 2, unaenda kupambana na hali yako Iraq. Eh, buda aliponiambia hivyo nikafikiria, buda mimi nimetoka Kenya. Mimi nimekuja hapa kutafuta ganji.
Mm.
Alafu tena niende kulipona na wase. Ah, nikasema eko nene, wacha nikule vako.
Oh. Alafu nini? Tena interrupt wase kidogo. Mm. Kuna vitu sufiki ya ziko Afrika peke yake. Mimi sio najua inzi zinakamia kwa dish.
Yeah, kuna inzi tuko nje.
Mimi nafikiriaga sasa nikisha place. Kama ati nimeenda place ya nguvu, kasa Ankara hivi alafu nione.
Inzi.
Kainzi, I feel guilty.
Mm.
Kumbwa lami ungangana hizi na vitu kaa sisi tu.
Ah, inzi tunapambana, mosquitoes kwa hapa hivi. Sai ni sama.
Hey.
Kwa hivyo atasai tukikaka hapa hivi.
Mm.
Utasikia tumeumwa, lakini hapa hakuna malaria though.
Hey.
So utaumwa na mosquitoes vile zinajisikia, lakini malaria uchawi hakuna.
No, misi kuna fikiria ati kuna nini hivyo. Okay, so, kuna besi yako alijoin military?
Wengi.
Walirudi?
Walirudi.
Mamputi?
No, most of them wamerudi wako fiti.
Mm.
But unajua ukienda military, as long as uko kwa war, hautarudi 100, unacheki.
Mm.
Lakini ni maboys tunaheshimu kwa sababu, mi ni Mkenya ndiyo, unajua. Lakini hapa pia ni home, unajua.
Yeah,
so wamefightia hii country.
Mm.
Na hii country imetupatia line. So lazima tuheshimu, you know what I'm saying?
Yeah.
So maboys walirudi, most of them wamerudi, lakini unajua buda ukienda tu wao ukirudi hautakuwa 100.
Yeah,
umecheki watu wame dead, maybe wame madawa say.
Mm.
You know, but most of them are okay, you know. They're okay, they are social, you pick a story, yeah.
Mm. Yeah. Okay. And nini boy unajua alishia akadedi any Kenyan?
Sijui hata mse mmoja amedai.
Oh, wa Kenya walirudi.
Wa Kenya wamerudi. Unless kuna wenye walikuwa places zingine simezei.
Yeah.
Watu mboys wengi walishia walikamu.
Mm.
Yeah, walirudi. But shali hata kupigia story kwa mbuda nilikuwa Iraq.
Mm.
Tumepigana nao se chuma.
Mm.
Bundezi na katika. Na baki sasa ni weka na mangumi.
Yeah.
You know, so the stories are very, zinatisha.
Mm.
Na umse unapata maybe boys juu ya hiyo trauma alipitia pale Iraq. Saa zote na feel maybe yuko unsafe, unacheki. So utampata yuko na chuma, saa zote yuko na chuma.
Mm.
You know, tukika hapa hivi tubishi kuna chuma, unajua. Chuma ndiyo kila mtu anayo, America, but unajua hiyo vita, of course, itakuletea trauma flani, unajua.
Okay. Yeah. Ito tubongejua states. So, kuna siku tumebonga na wewe, afu kani show that wa Kenya wengi sana hapa who suffer from loneliness. Eh?
Loneliness, yeah man.
Yes, alafu nilibonga juyo story kwa podcast. Ili mention on Friday.
Yeah.
Na kuna wasewaka i-dismiss.
Wasewa America.
Kuna waseka wawili wa go states, but mostly kwa wasewa kwa Europe.
Yeah.
Wakutakuwaje na dono kwe lonely. So, when ni explain here, because when you bring up history ya lonely, so kuna manisha nini na wa Kenya wako lonely hapa states?
Wacha ni kuchekeshe.
Yeah.
So, msea kuuliza ati unezaje kwa na do kwe lonely.
Yeah.
Yuna manisha ujai kwa na do. Sindiyo?
Hivyo
hiyo ndio thought mimi nilikuwa nayo nikiwa Nairobi. Nilikuwa na feel niko na ganji ni kwe lonely ama ni kwe sad ama ni kwe heartbroken. No, hapa America kuna everything. Ukiangalia hapa mali tumekaa unaona watu kadhaa wanatembea hapa, si ndio?
Yeah.
But maisha iko hivi. America, loneliness iko.
Mm.
Unajua, kama wewe ni mtu unafanya kitu, una hustle, unafanya vitu zako, uende job, labda kama unaishi Mansolo, si ndio?
Yeah.
Urudi home. Hakuna ati kama umepata nayo kwa nje ndoroge ati mnapiga naye story.
Mm.
Ukitoka job, wale mabesto wa job, unaingia kwa ndaa yako, unakuja, unaingia kwa keja, unaingia kwa keja.
Mm.
So labda uende uone Eko Nene ama uangalie mamziki za Kenya, yeah. Unacheki.
Yeah.
But you have no people to always meet and talk and interact with all the time.
Yeah, yeah.
So loneliness, at the end of the day, Buddha, inaletaga story mob, italeta depression,
mm.
which a lot of people suffer from. But sisi ni Afrika, unajua sisi wa Afrika, mtu akiwa depressed,
you won't talk about it.
You won't talk about it, na utaenda kukata maji.
Mm.
Utakata maji every day. Unashindwa mwona kama unamwona Baesa daily, zii. Kama wana si ati anadunda, kama wana jiself-medicate.
Mm.
Kwaka si kitu mbaya, mi na haka, unajua.
Yeah, yeah.
Lakini, loneliness iko kwa hii country. Mimi personally, that's my view. Unajua, watu wengine wanaweza kuwa with different views.
Yeah.
Mimi personally, maybe there's a time I was going through stuff. Unajua, mimi naweza kama tough at, yeah, ni aje daddy VZ.
Yeah.
Sometimes you go through stuff. Kuna time nilikuwa depressed.
Mm.
Kwa sababu, eh. Kwa one reason or another, nilikuwa na mama, atuelewani.
Mm.
Unajua, shida mingi, nina watoi, lazima niame, niende kushikeja yangu, nini. Of course, that is going to lead to depression, ndio?
Mm.
So, nilijaribu, nikakaa, nikafikiria. Dr. Moja mwa Afrika kaniambia, Buddha, unajua udu nini? Unadonga hapi, nikuambia niko na tudodo. Kenya iko aje, nikamsho, Kenya iko freshi.
Mm.
Aliniambia, enda Kenya na usifikirie juu ya kesho.
Mm.
Buddha, nilikaa na besti yangu moja, nitoka Wesha, kaniambia, hey, Buddha ni aje, tiko.
Mm.
Tiko siku hii ganji.
Yeah.
Nikapana ndege, nikaingia Nairobi.
Mm.
From the first night nimefika Nairobi paka nitoke, I came back a changed man.
Mm.
Vile nilirudi America tena, shit, hiyo kitu imeni hit tena.
Mm.
I'm like, no, bro, I gotta change my settings and my life.
Mm.
So, loneliness is there, depression is there, you know.
So, so swali na kamtu hiyo. Sawa, una do job, si ndio?
Mhm.
Alafu na come home.
Yeah.
Kwa nini usikatie madem wa states, madem wa lami, madem wa...
Sawa, unajua kukatia madem.
Mhm.
Kukatia madem ni kitu inategemea age yako,
yeah,
na level,
yeah,
yako ya mind na thinking, unaona?
Mhm.
So umeniambia ukatie madem, ukatia na dem ama
ukatia na, unajua madem usaidia ku battle loneliness, eh?
Uh-huh, uh-huh.
Just having someone you love and, uh-huh, someone who loves you.
Uh-huh.
So kuna zona shindwa hivyo.
Yeah. So, unajua kama wewe ni binadamu, you're heartbroken, right?
Mm.
What, ama madem watafanya, they'll only make it easy for you to get by.
Yeah.
But it's going to take you a while to get over it.
Mm.
That's why tuko na ma therapists. Unajua?
Mm.
We have a whole lot of different ways you can be helped if you're battling either loneliness or depression, you know what I'm saying?
Mm.
So yeah, of course utaenda kukatia madem na nini na nini, but utakatia madem wangapi para ngapi? Kwa sababu kama unakatia dem,
mm,
ndio yeye akufanye hiyo mindset yako ya whatever is going on with your head ikuwe good or cured.
Mm.
Lazima kuwe mtu una like pia. Sindio?
Mm.
Na mademu wako na mashughuli zao. Na kuongea na mademu, vile umesema, ongea na Njeri, Wambui, Susan, whatever, Walami.
Mm.
Lazima kuna do.
Yeah.
Utaenda kuongea na mademu hapa hivi na wabaya Fanta. Lazima kuwe na ganji. So at the end of the day, hiyo exercise itakuchapa, but also ina depend na we ni mtu aina gani.
Mm. Mm.
Yeah.
Oh, okay. Now, unaweza describe you like maybe kwa msea jui,
mm,
life for many Kenyans working in their states and they are alone. How does that go? Like umeingia states,
uh-huh,
maybe kuna green color mwa kuja kustudy,
mm-hmm,
and you are alone. Au jui mtu hapa.
Yeah.
Accent yako ni funny in quotes.
Yeah.
Kunaenda gaji.
Mi naweza kuambia story yangu.
Mm, mm.
So unajua mi nikamia Dallas, kashuka hapo hivo.
Mm.
Nilikuwa nafikiria Amerika yote nikaa New York. Kwa nafikiri tu kila mahali kuna mabuilding eh. So nimefika hapa hivi. Hiyo siku ya kwanza nilikuwa naishi na bro wangu. Bro wangu anaitwa Frankie Paul. Mm. Actually bro wangu ndiye aliniintroduce kwa hii iko nini, you know. Mm. Na mimi ni fan, mimi huangalia, you know, nearly all the interviews.
Yeah, sante, sante.
Yeah, so nilikuwa naishi na bro wangu eh.
Yeah.
So bro wangu hiyo time alikuwa mari mlami. Mm. Ndiye mmoja mpoa sana. So unajua nimekam na kumbosikia kwanza nikakuja. Mimi nilikuwa tunajulikana Nairobi, you know. Mm. So my boys buda magari zimekuja nje ya gari, bima masido nini. Mm. So amekuja kuniambia hey, buda kari kababe kikakafanya. Nikasema hii mtaa inaweza. Lakini nika test food, eh, food kwanza kan test ya fani, nyama choma niko like, eh, nyama choma ina test fani kidogo. Mm. Kengi ya chuo. So unajua mimi nifikiria unakuja hapa una majobs imejaa nini nini. Mm. Eh, kwanza vile nimefika hii mtaa yangu. Mm. Hii mtaa vile unaona ujaona basi hapa.
Yeah, yeah.
So kama una hizo siku Uber ikukua. Mm. So kama every day likuombe ride kuna chuo. Eh, ni aje, can you give me a ride, unajua? Mm. Lazima uombe ride, unaomba ma ride. Mm. Alafu after a little while ndio unaanza kupata ma vitu labda masosho. Mm. Mafundisho kupeleka gari ndio upate DL hapa.
Yeah.
Then unaanza ku move. Mm. So unajua movement ya hapa, unajua of course tunasema land of the free.
Yeah.
Lakini hapa kuna laws buda. Mm. Wezi piga pombe ulewe uingie kwa barabara upeleke gari. Mm. The fact ni ukunywe pombe upeleke gari hapa, karawa kushike unapata DWI. Mm. DWI wewe kujitoa kwa hiyo norma ita cost at least 10,000 or more.
Ni driving while intoxicated.
Driving while intoxicated. Mm. Na karao hapa hawezi kusimamisha tu for nothing. Mm. Unajua ndio wanajaribu kumada hii discrimination and stuff. Kwa sababu yeah, kama naweza kusimamisha for nothing, naweza kuwa tunatoka hii club. Mm. Karao mzungu akue pale hivyo aseme, "We mama." Mm. No, lazima atafute makosa, lazima niseme light ifanyi.
Yeah.
Registration yako ina shida. So yeah, si unaona unaogopa. Unajua umetoka ku unajua una try kuishi vile ulikuwa unaishi Nairobi, lakini lazima uta slow down.
Yeah.
Wase wengi wamerudishwa mtaani juu ya hizo ma DWI jo. Mm. Yeah, sana jo. Kwa sababu yeah, imagine si tuko hapa hivi tumechill. Mm. Mse akamu akate maji. Mm. Na iko na mtu hii.
Yeah.
Aingie kwa gari yake anaishia. Anapeleka mtu hii home. Yeye ana feel yuko. Mm. Sober. Karaki msimamisha. Mse hiyo ni felony.
Mm. Oh.
Yeah, that's a felony. You need danger. So unajua au machali wanaangalia
kama driving while intoxicated
with a child.
Yeah, ni yeah, felony.
Yeah. But mm, driving while intoxicated mara ya kwanza
ni misdemeanor.
Yeah, ya pili misdemeanor, ya tatu felony. Oh. So vile Trump ameingia ama gava yapo inasema kama uko na green card. Mm. Na uko na felony. Mm. Wanaweza kurudisha mtaani.
Eh.
So unaona lazima watu wakae rada, lakini wengi wamerudishwa home tho.
Unizapatia wase, msebibi understand difference ya misdemeanor na felony?
Misdemeanor tu ni, it's just like a small crime.
Yeah.
Unaona? Misdemeanor ni, sa unaona hii pombe yangu.
Yeah.
Sifai kutembea nayo huko chini. Mm. Nikionekana na kunywa pombe huko down, ndapewa public intoxication.
Yeah. Hiyo ni misdemeanor.
Hiyo ni misdemeanor.
Small crime.
Small crime. Mm. Felony sasa ni baba yao, crime kubwa. Mm. Umefanya mafraud, umefanya nini, nini, nini. Hiyo saa inakuwa felony na.
Afu felony hapa waga serious design, hata uwezi vote, si ndio?
Uwezi vote. Mm. Some felonies uwezi travel. Mm. Uwezi travel kuenda other countries. Yeah. Hizo ni kama violent felons. Mm. Nacheki. So
uwezi travel kuenda another
country zingine.
Kama kayo country ijali, juka Kenya ijali.
Bado uwezi toka, Amerika ikubali utoke.
Oh.
Kama wewe ni violent felon, you cannot travel to another country. Mm. Lakini kama wewe ni felon, wenye wanaweza toka, watakupatia probation. Mm. ndio wanaona wakianza umeanza kuwa na adabu adabu wanakuacha.
Yeah.
So America kila kitu inakufuata.
Yeah.
Unaona? Kama mimi siku ya kwanza nimekaa nimefikiri niko mtaani. Acha nikupigie story. Nimepata best yangu ndio maana rafu. Mabest yangu kutoka Isli. So tuko downtown Dallas tumetoka kudunda. La moja liko kutoka Nairobi kitambo. Sasa mimi nimesikia kunyora nikamwambia best eh buda jo. Mimi sikia kunyoa? Siko parking lot mabwezo wameniambia wewe buda nyora. Sasa mimi nimeenda kunyora mbio mbio ndio tuingie kwa gari tujika.
Yeah.
Buda nikinyora tu hivi makarao watatu ndio wametokea.
Jiji lights. Yeah.
Akauza, is that what you all doing in Kenya?
Alikutolea hizo?
Eh, kwa sababu nilikuwa na siko na ID hapa. I'm so new nimekaa wiki nne. Is that what you all do? Ah, nikasema man nilikuwa nimekusikia kwa George. Unajua hapa hivi law ni law. Umeshikwa kunyora. Omse alinipea tickets ilikuwa $350. Sina jobs na anything. Lakini maboys wangu walilipa.
Yeah.
That was crazy. Unajua kwa sababu wewe una feel Kenya unaweza sema ambie mse ah wewe makamao bana nisameni siku ya kwanza.
Yeah, yeah.
Kuna ile discussion. Hapa hakuna discussion. Umefanya makosa, unapewa ticket uende kotini. Enda kotini uonge na judge ama vile unataka, si ndio? Ama enda kama ni tiketi ya kulipa uende ulipe. Lakini ukipewa pia ticket usiende kotini usifanye nini na nini. Hiyo inakuwa kuna issue kwa warrant of arrest. So gari yangu wakipanchi nyuma wana jina zangu zote. Wanajua mimi na mashida gani, nina crimes gani.
Yeah.
Hiyo ndio itadetermine kama maybe atakusimamisha ama kama utakuwa dangerous ama nini na nini. Unaelewa?
Yeah.
Yeah.
Oh, so ulifikishwa kotini baadaye?
Atuliona tukalipa, hiyo ilikuwa tipu ya kulipa. Ningetaka ku contest, niseme ha zizi stack story ningeenda of course.
Yeah.
Na
tuge contest.
Yeah, but sasa tu nilikuwa watu wengi waliniambia usilipe, but nikafilia mse, mimi ndo nilipa tiko. Tuzile na downtown Dallas na best yangu ma kakaanza hiyo tiko na story kaisha.
Yeah. Alafu kwanza si hii ulikuwa lucky juu ukinyora kukwa na mtoi. Si mtoi akipita hapo ukinyora, sineza kwa pia sexual offender.
Inaitwa indecent exposure.
To a child, lama?
Yeah.
Yosi ni shida hiyo.
Lakini sio unajua kabla karawa kupatia tiko kaa hiyo. Sasa zingine lazima kwa tu mtiaji. Unaona? Yeah, mara moba watataka kukupeleka kwa hiyo level mbaya hivyo sana.
But by accident, pia, lakini mtoi kuona alafu kwa mtoi mtiaji aseme, nimeona deki yake, inaweza kuwa ni shida, si ndio? Nipoa tu yani
nipoa tu
discuss states toe deki yako injo.
Yeah, of course.
Inaweza kuletea shida.
Hiyo itakuwa noma ya.
Yeah.
Hiyo itakuwa gwan.
Oh. Na ni nini? At any point ukiwa hapa, ulio feel like maybe nafaa tu kurudi Kenya. Siku za kwanza kabla
ya.
Nini ilikuwa shida?
Kuna siku nililia jo. Kule loneliness umeboeka.
Yeah.
Una wera. Umekaa tu kwa keja. Najaribu kati ya dem anakuuza, "Do you work?" You know I'm going to school. Kwambia bye.
Yeah.
Buda una form. Una form kama mbele jo.
Oh. Yeye ilikuwa like kumi kapa for how long? Ama less than a year?
Less than a year, mamiezi.
Yeah,
mamiezi kadhaa.
Oh. Yeah. So hii loneliness kwa mse bado ja understand. Uze explain aje, cause yes, una work the whole day. Kauna time ya kuinteract na watu.
Yeah.
Unaweza kuko na do?
Of course.
Basi kuna Wakenya wengi saa hizi.
See. Loneliness is loneliness iko, you know, people feel lonely. Lonely is when you don't have nobody to talk to, nobody to turn to, nobody to do stuff with. You understand? So kila mtu ana njia yake ya vile anaishi life yake. Mimi vile nimeishi, mimi nimezaliwa Isli.
Yeah.
Nimezoea buda nikitoka hapa niende primary nikosomea Ainsworth. Nisome kutoka hapa paka chuo. Nimesalimia fundi wa viatu. Mama Moshangi, habari? Unajua?
Yeah.
Like you interact with so many people you feel, unaenda chuo labda unapata kauzi, mwizi, mwizi. Jamaa amepelekwa teke, ameshikwa, amechomwa.
Yeah.
Sasa unajua you just used to so many things happening.
Human interaction.
Human interaction. Correct word. Kwa sababu buda mimi niko kwa hao. Unatoka kwa garage yako, unaenda, unadu job, maybe unakatuma alipamoja, unafanya job. unatoka kwa hiyo gari una drive tena paka kwa nyumba yako, hakuna mtu utaongea naye apart from unge na masimu or something like that, you know.
Yeah,
so loneliness iko na inategemea vile mtu mwingine anayangalia. You know what I'm saying?
But na wasome jihad jeyo like kwa Kenya.
Yeah, of course. Of course. Kuna wase wamejimada wengine. Kuna wase unajua, but kumbuka kuna difference between loneliness and being depressed.
Yeah.
Washa kwa depressed? Kwa life yako?
I don't think so. I've been unhappy.
Unhappy.
But screen nishaifika depression. I feel like I'd be doing an injustice to depression. Nikisamanisha kuwa depressed. I go through my phases. Like every 2 years, 3 years, we go through phases where I just want to be alone. Don't want to talk to anyone. Hata kuna time ile, si interact na, hata nimemarika, but si bongi na wife ile nafaa kubonga na ye. So I go through those, but I always feel like, nikizipatia jina depression, nitakuwa napatia depression, nitakuwa nime reduce to such a low level. Because when I hear people talking about depression, inakuwaga, I don't know. Ama yonu depression?
Yonu depression.
Okay, okay.
If you want to be all by yourself, you don't want to talk to nobody.
Yeah.
You just don't want to deal with nobody. You only see darkness. That's depression, buddy.
Yeah.
But unajua tunaogopa hiyo jina. Kama wewe unaogopa hiyo jina.
Yeah.
Mimi nishakuwa depressed. Na kitambo nilikuwa mtani. So unajua sengine tunafeel oh depressed is for the weak. Mimi hata social media naenda niseme I was depressed, and when you're depressed sometimes is the time you look the happiest.
Yeah, najua guys.
Kwa sababu you're trying to make yourself happy. Me, I was depressed. Nikatoka hapa hivi nikaenda Montego Bay, Jamaica. Nikaenda kula hip yuko. Tindi na reggae sunfest vile vile Bujo alikuwa ametoka jela. So I was being trying to make myself happy. Depression ata madhako bradhako au ata jua. They don't know you're going through that stuff.
Yeah. Because depression inanikumbusha who say wa Linkin Park, Chester Bennington. Unajua ule lead singer. They took a photo of him a day before he killed himself.
Yeah.
Come check ambaye.
Yeah.
So iko kama kasema sometimes the happiest person in a group is the one the most depressed, because you are compensating for your sadness. Oh,
yeah. Kuna mtu mwingine pia alikuwa na ni mzungu wa LA. Alijimada, alikuwa
who comedian, Robin Williams.
Okay. Yeah. Robin Williams kabla daddy. Nilikuwa Los Angeles.
Yeah.
So niko LA, tulikuwa mimi, Christian Longomba na Kanja. Unajua Kanja?
Yeah, King Kanja.
Tulikuwa na Kanja na Christian. So tumeenda kwa Robin Williams. Kuna mother mmoja, huyu mother yeye ndio tupaka alikuwa anaishi kwake.
Yeah.
So tulikuwa tumeenda kwa huyo mother. Huyu mother alikuwa best yake na Christian. So tumekaa tu hapo ile tumefanya mambo yetu, out of nowhere Robin Williams akatokea. Watu wako excited, hey Robin Williams. This is maybe 1 or 2 weeks before Chadia did her daddy. So man, I'm just in the neighborhood, I just came to hang out, whatever. You how ilikuwa na watu wa power. Nikapata pia na chali mwingine. Huyu chali alijimada. But on that day nobody knew what he was going through. Alikuwa chali tu amefry. Haya. Nikapata na best wa Tupac. Mimi ni mtu wa Tupac, nilikuwa napenda Tupac. Nipata na chali, ananiambia man, I'm Tupac's best friend. Sema man, huyu chali ananitoshanisha. Mimi na chali ananipima.
Yeah.
Ujama tumeenda naye, tumetuliza, na fegi nini tumetuliza. Jamaa atakuwa na ndaya amepanda bua ameishia. Si mimi najua yule boys alinipima. Nimerudi mtaani naangalia Netflix. Guess who I see?
Oh boy.
Boys akiongea juu ya Tupac. Sasa nasema shit, nimeka karibu na Tupac hivyo. Kwa sababu that is the closest you can get to Tupac, you know? So basically, hiyo night Robin Williams na hata Kanza, I think alipigwa. Mimi hata sikushughulika kupiga na yeye picha, imagine.
Yeah.
Just like it is what it is. A little, couple of days later, I'm saying akajimada, man. That was some sad shit, yeah. Sad shit.
Alafu nini, so, hii country musamaga, nikiwa, from the outside looking in, I always say it's a country of extremes, eh? So, some Kenyans walusha yuwanu ukakua like, wow, this country can be good to you. Like, shona wa Kenya walume achieve vitu zingine, zilu kakua proud. Of course, we mwenye, tutabonga juu yako, but Wakenya wengine wale umeona kuzi country okay, najua like your wildest dreams can come true
100%
yeah
mi dreams zangu zilikuwa kumeku muziki sikuwa na doya kudunga ngoma Kenya nilika hapa kapana na Kilimanjaro tukameku muziki pamoja
yeah
I really wanted to tour do shows I did that
yeah
nataka kwenda ma country nimeenda Jamaica nimeenda wapi wapi so hiyo ni dream ya mtu ya mezadio isili
yes yeah
unacheki si hata budangu wako hata amesota tulikuwa tu sawa lakini it was a dream bro
yeah
na hiyo dream tumei Mungu ametubariki tunaweza wish wasee wetu wengine wangekama stato ama tungeunganisha wasee wengine wengi wakam
yeah
lakini kuja hapa pia ni unaweza fanya kila kitu ni kismat tu.
Mm.
Kismat ya mtu. Lakini God unajua anajua destiny ya mtu.
Mm.
Semekana hapa ndio utaenda hapa ndio utaenda hapo.
Mm.
Unajua nimeona wasee angalia Lovi.
Yeah.
Lovi is my friend very much. Actually church yake big time.
Mm.
No, alikama alikuwa na dream ya kuhubiri injili ya God. Lovi hata kwa Longombas ni msee bado alikuwa ana injili. Longombas wakienda show.
Mm.
Kama walikamia hapa, I think New Year a couple of times. Lovi, Christian, Masengo, watakawa, pigi magoti, waombe Mungu, baole Buddha. Na waende wakuchapie mziki.
Yeah, yeah.
Yeah, so angalia Lovi, kuna wasewa, kuna makampu bigi bigi. Hapa hivi, kuna wasewa mesoma.
Mm.
Kuna madokte, kuna manas, kuna maengineer.
Mm.
Ini inchi ukiamua kujituma.
Yeah.
And you get the right connections.
Mm.
Itajipa. Oh. Lakini na ni nchi dangerous pia.
Mm.
Very dangerous.
Unamaanisha?
So unacheki kitu kwa Kiroro.
Mm.
Drugs ziko available sana.
Yeah.
Naona watu wanakula matembe hapa.
Mm.
Kitu yenye imechapa watu hapa hivi ni alcoholism.
Yeah. Nasikia Wakenya wana struggle nayo sana.
Yeah, we Kenyans are struggling na pombe kwa sababu culture yetu mimi si hata na dis wa Kenya, unajua?
Yeah.
Mi waendaga nasema, of course, hii kitu ni normal. Unajua alcoholism siyo fikiria.
Yeah.
Ati alcoholism ni wamke saa moja asubuhi ukunywa. Unajua kutukona functional alcoholics. Mi ukata maji.
Mm.
Weekendi mingi utanipata na kata maji na kula happy.
Mm.
Lakini pombe lazima ukue na cup yake.
Yeah.
Unajua, kama imefika saa nane usiku, hapo unajua club zinafungwa saa nane.
Mm.
Mi kifika saa nane na jikata home. Naweza enda after party once in a while.
Mm.
Lakini utapata kuna wase Kenya tuko na shida maybe ya binge drinking.
Yeah.
Binge drinking ni aluta.
Mm.
Kwa sababu buda unaanza kunywa pombe saa 9, ukunywe paka saa 8, alafu tena asubuhi fiki, alafu asubuhi utoke uende kunywa kwa nyumba nyingine.
Mm.
Unajua hapo you drink and become numb. Yeah. The whole day kesho ibe daddy.
Mm.
So alcoholism imetuumiza. Mimi najua keja fulani hapa mtaani wase kawa 8 wote wametupa familia zao.
Yeah.
Ni kata tu maji. Wachange bao bao 2020 lika pombe iko everywhere.
Mm.
Si hapa nyuma.
So ndio job.
Zia wende job.
Ooh. Eh.
Yeah. Wende job. Watafanya tu job za mkono mkono hapa na pale.
Mm. Just but, enough to earn money to drink.
Yeah. Pako wengine hata mapero zao.
Mm.
Mabesto wao wenda mtaani wanauliza, "Eh, hey, uliona ushaona hatujaona Mike miaka 2?"
Mm.
Mike anakata maji kila siku jo.
Mm, mm.
Unaona? Like Kiroro kwetu reason na reason I think nilikusho hii story the reason tuko na shida ya pombe Kenya ni kwa sababu sisi pombe ni a sign of prosperity.
Yeah.
Ukiwa mtu hivi ni kwa na kucheki tukicheza mabano nini tuko watu wa dosi walikuwa na do.
Yeah, wanakunywa
park gari pale nje.
Mm.
Gari na oshwa nyama choma alafu cheki advertisement mbili mbili kama kawaida Tusker Sports.
Mm.
Sasa budo
mara kama si
ukikunywa pombe kila siku.
Mm.
You gonna utajipata unategemea kitu kia mtu akunywa unajua?
Mm.
America always ka advertisement ati mbili mbili kama kawaida kila siku.
Yeah. Yeah.
Budo hiyo ni noma, hiyo ni kukaranga watu but unaona ni culture yetu sisi.
Mm.
Kunywa pombe is not bad at all.
Yeah.
But lazima everything in this life you have to have control. Of it.
Mm, mm.
Na mimi sikuwahi dhani kutakuwa ndao isema kitu kwa yati, hey, pombe inaleta noma. No, me, drinking responsibly, I'm cool with that.
Mm.
Kama mtu wa shaini na nimewaka, ndiyo, of course, ndawaka.
Yeah.
Siambi watu wachukuwaka. lakini tukue tu wa responsible. Sikate maji usishinde kwenda job kesho. Sikate maji. Of course zingine unajua watu wenda kuwaleka kaboda huko maji unapeleka ndaye nini de, you know what I'm saying, lakini sasa kuna mauba nini. Lazima tukue wajanja jo. Hatuwezi angushwa na kitu inaitwa keroro. Yeah, lazima tu prosper. Keroro itafanya uki drive gari na wewe ni umekunywa pombe, wewe ni weapon.
Yeah.
Kwa watu wengine. You know, mtu anaweza feel like niko so much against keroro, but pia mimi imeni affect in one way or another.
Yeah.
Watu napenda maybe wameingia kwa hiyo kitu. Unajua? Na okay. It's
na pia kuna story uli mention ya time minute kibonga kwa phone. Kuna sema juu ya Kenya either wamedidishwa juu ya love ama wameenda jela juu ya love.
Yeah.
So napatia na examples kadhaa hiyo story.
So unajua kitu ina happen. America ni nchi watu wako to themselves.
Yes.
Ndio.
Yeah.
So unapata chali amependa dem. Anafanya huu dem kila kitu, sindio? Hapa hivi tuko na mamchuma. Sindio? So unapata maybe dem amepatwa kimango na msee. Ama msee amepatikana na dem fulani, which is very very wrong I feel
yeah,
like.
Yeah.
Kama unakatia watu katia mademu, hata katia mademu wenye ya wana wase.
Lakini waza, pia kuna temuwezi jua, deme kaja kuambia, ja kuambia.
Yeah. But kuna Mkenya, sijui story yake fiti, but najua alipatikana na kademu fulani keza. Manzi yake kampiga chuma, akadae.
Manzi ndali mpiga chuma?
Manzi Mkenya.
Manzi Mkenya?
So
Manzi Mkenya yiko ndani
sayo? Yiko neti, ya. Yeah. Oh. Tule unajua ile
na alidedisho dem pia ma alidedisho
kitali peke yake. Huu dem yuko.
Zii, no, huu dem alipatikana na yuko.
Ah, yuko.
Ni Mkenya pia ma.
Ah. Zaa ni Mkenya, zaa ni Mwamerika. Ni story sad, lakini situations are, you're so much codependent on each other.
Yeah.
Nujo Kenya, kikatsikiana na wife. Situa toko wende kwa maboys.
Yeah.
Pige story, ah. Kata maji, rudi nyumbani, nini. Utapata labda huyo chali na demo anatumia gari same, wanakosana, bado wako tu hapo kwa nyumba. Hawana mabeste wa kuinteract nao. Suzi anataka kupigia Sharon simu, amuongeleshe vile yuko, amekatika kama buda hazi yake imefanya.
Yeah.
There's no outlet. Vitu zina boil down na watu wanaumizana tu, you know?
Yeah. Oh, okay. Love to, yeah. Go back to music. Kuna time ume make my headlines story ilikuwa ulikosana na watu wa the beat. Na hii story waga ni controversial. Juu kulikuwa na story ya Payola that was involved.
Payola so nini?
Payola is where paying for airplay.
Oh, okay.
Uh-huh. So from the outside looking in, I'll be honest, sijaifikiria that the beat kulikuwa na a need for Payola. And by the beat I mean DJ Pinye na pia Arthur. Sijaisikia anywhere that they wanted to be paid. But vile nilisikia ga story yako, nilisikia someone wanted to get paid. So,
yeah.
What was the story?
So, na mimi nimekama America, nimedungoma. Kachezwa the beat mara moja mbili.
Yeah.
Kwa nimetuma boy wangu itwa Neemua, alikuwa amepeleka muziki the beat, you know? So me ama boys nikaambia kuna boys amesema tumeingiri 10 it was $100.
Yeah.
Ama ngoma isimamishwe.
Okay.
At that age, you know, you just feel like, man, why are these guys picking on me? You know? If I'm a Kenyan, just because I'm not in Kenya, why are you asking me for money to play my music?
Yeah. You know?
That's how I felt. Hiyo chapa ningewa pair but nili feel like stucky. So nikamwambia yeye kama utoyo chapa then ngoma itachujwa.
Yeah.
Kasema chuja basi ni sawa tu.
Of
course it was a very big decision I made. Ningeacha maybe the song will be way bigger but
yeah.
I felt some type of way.
Wacha nikuulize. Ulikuwa 100% sure boy wako kana kucheza? Kwa sababu boy wako ni za kucheza. Akwambia sasa nataka do na kumbe kuna mtu anataka do. Uliwai confirm?
Si confirm. But ni boy naamini na ni boy mionge naye paka sasa hivi.
Okay, okay.
Ni boy tumesoma naye kutoka standard 1 paka standard 8, standard 8 paka form 4.
Mm.
So o jamaa sidhani angenipima hivyo. Na after hiyo tapai kutuma ngoma ilitolewa anyway.
Oh, okay. Mm. Okay. Mm. Eh, yeah, okay. Mm. Okay, that makes sense. So nani yuko nafaa ku receive do? Pinye ama
I believe ni boys more just do maybe Arthur some yeah. Shit, yeah.
So yeye alikuwa anakuambia nani nani alimuitisha do?
Aje.
Nani alimwambia like toa do ilikuwa Arthur ama ilikuwa
aliniambia tu the beat imesema toboka.
Okay.
Yeah.
Ukasema zi.
Akasema zi.
Yeah. So this is around which year?
Sikoma 2008 ama ngapi? 07 or 08 or 09.
Okay. Yes. Okay.
I'm not very good with
yeah,
years.
Yeah, I understand. Yeah. Then baadaye inasemekana kuna vile ulikamuka interact na Pinye.
Yeah.
So hiyo ile happen aje?
Pinye alikuja Dallas.
Oh, yeah, Dallas.
Alikuja Dallas Memorial Weekend.
Oh, okay.
So na cheki mimi nilikuwa nafanya concert hiyo weekend, yeah.
Mm.
So mimi nikamuuliza ni aje buda?
Mm.
I was a little angry.
Mm.
I wasn't trying to be violent.
Mm.
Kamuza ni aje mse?
Mm.
Akanisho, hey, ni aje buda? Nikamuza mbono mnanitisha chapa kucheza ngoma yangu.
Mm.
Akanza, what are you talking about?
O, akakuliza hivyo?
Eh, hey, akanza kuona, ni kama ana jam, you know?
Mm.
Mi nikamuza buda usinishautie. Mi si wale maartist unanyanyasa mtani, mi nakuta war.
Mm.
I was pissed, you know?
Mm.
Na akanza, I don't know what this guy akaanza nikana tupa tupa mamkono ame jam.
Mm.
So I think in the mix whatever was happening, you know, I think maybe nilimpiga mbao mabuti akakimbia kwenda huko kwa pale wase kwa crowd.
Mm.
It was unnecessary to be angry but
yeah.
Mimi niko na nimejam pia kwa sababu na feel like kwa nini unanisimamisha ku hustle kumeganzi lakini wewe kwa America hapa unataka kukaa hapa kumeganzi.
Mm.
Si kama mbaya kuembaya side zote. Mm. Kama unataka ni hustle side yako wewe kwa nini unakuja kwa hustle side yangu?
Mm. So bado aliweza ku DJ.
Ali DJ.
Yeah.
Haikuwa incident kubwa sana.
Mm.
Kina Jago alikuwa hapo nani lakini unajua wase wengi walikuwa wamemuogopa hizo siku.
Mm.
Yeye alikuwa ni kama god fulani. Unajua ungepigia msia, unge baju yake lakini you know the guy was like I just felt like he did not have to control what is going on.
Yeah.
Musically, I get choose at here. Like this can play, this can play.
Mm.
But Mr. Norman Apinya tulipata naye kanivo. Tukomenda na Easy B, I think ilikuwa Super Soul or some shit.
Yeah.
Kampata nikwambia Buddha Mr. Norman, you know, me I'm chilling, you know. Life goes on.
Yeah.
But I still, you know, sometimes you can forgive and not forget.
Yeah.
I still feel like he didn't do justice to the Kenyan music.
Oh, okay. Okay.
Yeah. I find it justice.
Ni interesting sana iki come to the legacy of DJ Pinye. Because that always comes up. Una sana semaga, he did enough. And there are people who say that he's one of the reasons that stifled the music industry.
But you see, your time ya kina Pinye, whenever this guy was doing the beat, there was not too many outlets for this young artist.
Yeah.
You know what I'm saying? So come out outlet ni wewe, na unataka kucheza tu the same songs.
Mm.
Same artists. Hiyo time nikaa tulikuwa na artists wa 10 wa Kenya. Unaikumbuka? Tulikuwa tuna the same artists wale tu wa 10 au ndio walikaa hapo for 7 to 10 years.
Yeah.
Na hiyo imeleta blanda kwa muziki wetu paka leo. Very big artists, big musicians hawakuingia kwa market kwa sababu kuna mtu alikuwa amecontrol hiyo bubble, you know, which was pathetic.
Yeah. I'm pretty at least nika kuja internet ka
internet imefanya wonders.
Yeah.
You know, si hata jana niko kwa gari yangu nilikuwa naona nasema hii ngoma sijui kwa sababu if I say Kenyan music itacheza ngoma moja alafu itaendelea itaendeleza muziki, you know, ngoma zingine. Yeah.
Yeah. Yeah, msana bonga Joe Sherati. Sherati iko mbamba sana.
Sherati, yeah, ni sema I like
Sherati
the song.
I think it's like close to 2 years old if I'm not wrong.
Oh, for real?
Yeah.
Damn, niko nyuma jo.
Mhm. Ah, but ni poa that tuna unaicheza. Alafu yeah. Nini so footing yako ulienda kukipataje ndio ukago fully American? Kwa saizi mlonga ile majuzi nikiwaenjoy nikisema nini Americans kabisa.
Yeah, please. Yeah.
Mgu kwa ndaye jo muongeza AC na jindua sawa naika AC kwa. Si mzime AC jo. Kuna baridi.
Hata sahi nasikia joto kinyama.
Yeah, yeah. Yeah. So, uli, at what point did you feel like this is the country for me?
Unajua,
come to States.
Unajua every day, kuna, there's a, kuna ile shimo, kuna void flani. Yenye ineza feel you only na Kenya.
Yes.
But unacheki sahi, Buddha. Madhangu yuko hapa hivi. Bro.
Yeah.
Kuna watu hii, kuna watu wawili na Mkenya. Mmoja na Mwamerika. Kuna my nephew, nieces. So like I have niko na familia kubwa hapa.
Oh, okay.
Na American imenipea line. So Buddha kama na imagine nimesaini nimeka miaka 2 sijana mtaani. Sikuwa kutaka ni kwa sababu ya shule.
Yeah.
Kutekea watu wangu, job, biashara nini. So
na Buddha iko.
Buddha wangu ali died maybe he was only 55 years old. Buddha wangu alikuwa na do job Kenya Commercial Bank. Akasema na umo na mgongo jo. So vile alisema na umo na mgongo. Kampeleka osi, ata kabla fanyo operation. Na kumpeleka osi kunifanya job, nilikuwa proud, niko like, eh. Nalipia Buddha chapa fanyo operation. Unajua na feel like I'm giving back to my dad.
Yeah, yota imi kwa hapa estate. But...
Nilikuwa stateo. Asubuhi mother katipigia simu. Na sinatua simu. Niko ni, eh, niaje nimepigwa 10 missed calls. Kidogo nikambua, eh. Mada kaniambia kujeni home Buddha ni msik. Mada kwa kaniambia nakikisi. Kaniambia hey Buddha, mbona ni kudanganya mtoi wangu? Si Buddha kwa mededi. That was the saddest day of my life. Nilimeki hata ngoma moja inaitwa Dear Daddy. Yeah, ni kama Fallen Soldiers lakini na Kiswahili.
Yeah.
Yo ngoma nilimeki yote nikilia. You know, lakini ni maisha, sahi nisha zoya, legacy yake inaendelea kushine.
Yeah,
yeah. Yeah, man.
Na nini, kama mother iko hapa, mother alikam badai?
Yeah, mother alikam badai. Juu mother tulikuwa tumemsakanya visa, kam tu round, unacheki. Kama cheki ma grand ski za ishiye.
Yeah.
American Embassy wakamnyima visa, nini, ah. Watu unajua kama wewe ni Mwamerika, ukifailia parent wako. In like a year na come. Najua yeah. Namfailia tu paperwork na anakamu. Anakamu legally na green card.
Yes.
Sasa kuna kupembeleza mtu ni sheria.
Oh.
So atuko ndo kakudu hivo. But we had to for watu come here. Akakama hapa. Kacheki surroundings. Akasema hii place inakafiti.
Wacha pia mimi nibaki hapa.
Alikuwa shaa. Tukoreshi buru. Alikuwa mebuy apartment. Jusa buru na diyo. Hizo kids alikuwa na feeling kubwa. Kila mtu alikuwa mehama.
Yeah.
So she was okay. Alafu aka kuja hapa kwanza akacheki life vile iko. Alafu akasema acha niende home. So vile alienda home aka miezi 6. Ndio green card kwa 6 more than 6 months inaweza katika.
Oh, okay.
So yaka nimempigia yeye mom niaje unajua tiko ya kurudi hivi leo aliniambia mse mimi sirudi tu.
Yeah.
Sirudi kwa uti aje. Kuna mtu anapenda hii weather sengine ni extreme, you know what I'm saying? The weather is extreme sa zingine. Of course, ni mother mezoa kuteongea na mama wengine. But sayi ni kama mezoa, but pia unajua amechoka, yeye yuko ready kurudi mtaani.
Yeah.
Yeah, hii mtaa kwa watu wazee ni hard, bro. Juu kama ana ndaye, so lazima angoje maybe buya job. Akitaka kuishi hapa place, mimi ndio nampeleka. Kini yuko comfortable. So yuko
akiwapa, anawaka?
Ana do job eh.
Okay, okay. Kuzi ni kitu moja mimi feel I think gonna bonga na wife. Na niko namwambia juu ya a few of the things me notice states nikampati example yani leo na mother fulani mzee kabisa akiwa pale Walmart.
Walmart yeah. You
nikamwambia like to me that was good to see cause me feel like a lot of African old people in Africa how accept death cause when you stop having anything to do, you just stay the whole day.
That is
true. You may retire, because you have no door, but you are relying on other people, but you accept death. Because you have purpose, you have nothing. I feel like countries like this, you have your purpose, especially cold is a luapa, in the way you are used to the weather and everything.
Yeah.
It gives you some sort of reason to wake up in the morning, and you know.
Yeah, I'm afraid, unajua kama anafanya job na make chapa yake, hata kama si millionaire. Unakuwa na purpose ya kuamka kufanya shughuli nini.
Yeah.
But again, talking about Walmart. Sisi wase tuko hapa, si usemaje. Ah, buda unajua lazima jo hustle, usave ganji nini. Autaki uko mbuda mzee anadu job Walmart.
Yes, najua.
Si utaka tukutuzeeke, tukutuenda ma vacation, London, Paris, New York. You're living a good life.
Yeah.
Do you kufanya Walmart pia sengine, hey, buda, kuna mtu nataka.
Basically minimum wage,
eh? Yeah, yeah, we'll get it up,
wa. Okay.
Yeah.
Oh. But nini, lessons umona hapa, zilo na wish. Zingi happen Kenya, after kuishi hapa over 20 years.
Lessons.
Mm, like what? Because musemaga, kuna time nikibonga kwa podcast musema, huwaga ashamed of African leaders. Kuzao kuja hapa, they see, they take pictures, photos, and then they go back. But they never implement anything. But najua sasa huko hapa, like nimi kwa hapa, mnaona, like what works, what doesn't work.
Yeah.
Of course, like the, to me, the criminal justice system doesn't work. It's
of
very
course.
Punitive.
It doesn't.
Like hapa inakuwa gele design a very small thing when end up kwa system uki make mistake moja maybe uta vote so there's the negatives but the positives
so unajua buda kama mimi najua kama se fulani ni child molester anapenda kufanya watoi mambo mabaya ashikwe pelekwe jela Kenya Chali hata kajela, maybe ya chote na toke.
Yeah, yeah.
Sindio?
Yeah.
Watu jamaa atakuwa a danger to another kid.
Yes.
Kwa sababu hao ni masaiko buda.
Mm.
So, hapo ukishikwa na kitu kio child molester. Hauta ishi karibu na chuo. Hauta kuwa na watoi unsupervised. Utakuwa unajulikana until your death.
Yeah.
Yoni lebo utaekewa kuwa... Sura yako until your death.
Kwa the sex offender list, eh?
Yeah. Haya. Imtaa tuki Google tu unaangalia ma sex offenders wanaishi hapa. Well, you gotta be made public because you are dangerous.
Yeah.
Unaona? Sex offender ni rapists. Unajua? Maybe
Ido.
Kuna So America uzuri ni mtu kama wewe ni mtu mmezesha inakufuata. Na kama unataka kuandika mtu job. Unangalia background yake. Your background is gonna Kenya background ya mtu gari utaandika.
Yeah.
Lakini kama background ya mtu inasema hey, uchali yoiba. Yoiba na pia ameshukua kata maji mara mbili na pia alipiga chali moja chuma last week. Hautaandika msewera. Utajua mse ni noma. So lazima tuko na system kama hiyo. Nikikuwa kole Kenya, kuna jamaa alikuwa anaitwa Eddie, I think Eddie Asura or something.
Yeah.
Alikuwa make program, think na Visual Basics ya alikuwa make program na Visual Basics. That's a programming language kwa wale wajui.
Yeah.
Na ni ya kitambo, sijui kama inatumika sasa hivi. Uchali alikuwa make program yenyewe ukikuwa offender Kenya, kama umefanya kitu unaweza ka ID yako na iseme noma zako. Alipeleka Kenya police.
Kambua kwende huko.
Buda kaa mbele bwana. Tuletei maendeleo.
Okay. Alafu sasa nini saizi usanii iko? Biz gani unajulikana nazo hii area ya?
Mimi fanya biz kadhaa. Biz zangu ni zika private kidogo, unajua?
Yeah.
Lakini mimi fanya biz, mahare, saa zingine, maklub, mashow moja mbili tatu.
Kwanza, talking of clubs, kuna kitu moja nimekuwa nikiambiwa, ama talking of clubbing, ama partying. Nimekuwa nikiambiwa Dallas Memorial was made big by Kenyans.
Of course.
Then still killed by Kenyans. So tuliwaje hii Dallas Memorial. Kwa nini it's not what it used to be?
si vita tu between each other na pia kutokuwa atuko Kenyan kwa sababu kama unafanya Dallas Memorial Weekend na unaleta Movado afanye muziki ama Vibes Cartel so why calling it Dallas Kenya Memorial Weekend na 90% ya watu watakuja hiyo areni wa Kenya kwa nini usileta wasanii wetu wametoka home unajua so ile I think theme na akili na vita zilikuwa mingi jo wasio walikuwa wanatia na makarao
so vita ilikuwaje
vita ilikuwa ni group mbili zinafanya Memorial so hii group iko na noma na hii hii itapiga makarao sijui kama Njoroge amefanya nini hii itafanya hivi you know watu walikuwa wanatia na makarao kwa Keza from what I understand
so the last big Dallas Memorial ilikuwa which year
damn
so hivi kwa 2024
Memory imeisha maybe 3-4 years ago. Siku hizi sifuatani nayo sana. Ndaangalia tu kitu. Maybe niishie. You know, kitambo tulikuwa na ile Kenya, ulikuwa unapata Daddy V ndio anapiga show leo usiku. Na tulikuwa tunalipwa chapa fiti wa Kenya walikuwa na pull up na enjoy, unaona?
Yeah.
Sasa unajua the hype is not there. Mimi hujiuliza pia najiuliza is it that wa Kenya tugiwi mavisa anymore? There's no new blood. Kwa sababu mimi nataka kuona mimi nimefanya hizi muziki hapa hivi for 17, 18 years bana.
Yeah.
I want to see some new blood doing this, you know? See only new blood. Nataka kuona mse, eh huyu jamaa John anafanya pale ana meganji hivi na hivi na hivi. Hatuna any new blood. Wase wengi walisari hata ku do kwa sababu it's too much headache.
Yeah.
Nikutukana na Facebook kama wamefanya hivi, sijui nani ameibia nani do. Ai bwana kwa hii life saa zingine unafika tu unataka peace. I guess people just want peace. There's two parties going on right now.
Yeah.
Dallas Memorial. I believe ni group mbili but sijafuata sana though. But I believe everybody is doing their thing but still it's not as
when
big
they were
as it
one,
was.
It was bigger.
When they were, we've never been one. We've never been one. There's always been two people fighting.
Oh, okay.
But Buddha Memorial kwa watu wa California. Boston, Detroit, California, Miami. Kila mtu alikuwa anakuja Dallas, Texas, bro.
Oh.
Yeah, so the other big thing that we had was the rugby. Na rugby unajua ilitolewa Vegas, so
yeah. It's going to happen again rugby
kwa sababu ilikuwa mafeba hapo. Ah, boda watu walikuwa na ni mandege wanaenda Vegas, but me I'd never became a fan of Vegas though. Do you really feel like it's personal, but nilikuwa na feel like too much is happening there.
Yeah.
And I don't want to be in the same space, doing the same things. Sasa zingine unataka tu kujitoa ufanye mambo yako, you know what I'm saying? So Vegas nimeenda mara mbili tatu, I enjoyed myself.
Yeah.
But I wasn't a big fan of that.
Oh. Na nini, nilikuwa nataka kuuliza. Na stories are like Kenyan clubs and eating places. Hizo pia na sakara zina dedi hapa Dallas.
Zina dedi na big way kwa sababu buda jo hiyo kitu mimi ushindwa. I think ni unajua anything yenye aina upamoja. I survive una cheki. Ukiona mapandre wa hindi. Restaurant zao.
Yeah.
Zimekuwa huko 10, 20 years. So wa Kenya una cheki like sijui kama tuna ile hapa America, you know, because it's so busy.
Yeah.
Atuna ile habit ya eating out and stuff, you know.
Yeah.
Tumekuwa na Nairobi Club. Maybe 20 years ago ilikuwa kwa downtown, haiko anymore. Tukakuwa na Bora Bora, ilikuwa hapo pale Kaubo Stadium iko, it's not there no more. Just Africa Fusion, which was hiyo ndio ilikuwa hope yangu kusema man, this one has gone on for a minute.
Yeah.
Imefungua tu like 3 weeks ago. That was very sad. Mwenyewe ni best yangu Mombi, very nice, dedicated, hard working woman. She's been doing this for years and she has a passion for it.
Yeah.
Imetingwa man. Sijapata chance ya kuongea naye but I don't really know kwa nini tingwa tulipata tu message eh. Hey, the place imetingwa. That was sad, bro. Lakini unajua pia biashara lazima ilast. Lazima iko supported Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So hatuwezi kwa tu tunaenda usiku. Tunaenda usiku kududa lakini mchana Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hiyo place ita survive aje. Unaelewa?
Yeah.
So ni support na umoja na tuko na ile culture ti app. Kaa place inauzwa bia, kama mimi ni mtu wa church sitaki kuenda. Unasikia una rada? Ati yeah, yeah, yeah. Pana pana sasa. Sasa buda wewe ukunywe bia si unaenda kula. Dish uishie. Ama amisi si unajua Kenya pekee ndio. Hautapata Nigeria sana. Nigeria akisema ti oh, ah you know me I don't hang out with Nigerians. Nigeria, oh, let's go eat our food.
Yeah.
Jamaica, yo, wagwan. Let's go eat some Jamaican food, whatever. Kenyan, me, I don't go to Kenyan places. We are the only ones who have that, you follow. Tabia mbovu, jo. Yeah.
But good, shukran.
Aina mama.
I hope umecheki, tume. Saizi by time tunamalize na, iko close to 8 p.m. Ko inje.
Yeah.
So sunlight bado iko but ni kidogo.
Yeah,
so
ni
hope lighting haija let down sana. Alafu pia tuna hope kwa sound haijakuwa mbaya. So je, umeendaje? Kuzeni ni but eh, so imekuwa ni episode 313. Kama kawaida vile msomaga like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 313 tukisema ekonene.